Danon, Russia, Laura. Tumefunga miaka mingi man, lakini sasa tuko free.
I am free, niko huru. I am free, niko huru.
Anani on, sasa mini zon. I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins, long sins.
I am free, niko huru. I am free, niko huru.
Anani on, sasa mini zon. I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins, long sins.
Before he came my heart, but it felt so bad for so many. What happened for me was so hard.
Nilimurika, niliteseka, aliponisikia kini alinitembelea. Mizigo nilikuwa nimebebesha matani, aliponipata, alinishusha lode diani. Alinifanya, nikapiga bouncer, akanitakasa, na kunifanya free from sin.
I am free, niko huru, I am free, niko huru.
Ananiona, sasa mini hizo. I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins, long sins.
I am free, niko huru.
I am free,
niko huru.
Anani on, sasa mini zon. I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins, long sins.
This story ni for real, nani on as I'm feel. Mejazika niko feel, stingiziki niko still. Though stainless, anani painless still. Manake forever na kaza follow his will.
Kupreach pila kustop until he wa fully rock a trail. Staki elko kusin nataka heaven kwa kuwin. Sitaki hell kwa kusin nataka heaven kwa kuwin.
I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Anani
on, sasa mini zon. I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins, long sins.
I am free,
niko huru.
I am free, niko huru.
Anani on, sasa mini zon. I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins, long sins.
Amejiweka kuwa huru since 1963. Sasa tumejipanga kusema hell nizi. Pamoja kwa campaign na chama cha heaven. Satan tutamwika mana tunaye king. Amehakikisha ya kwamba tutawin. Hiyo dhambi ndiyo imekuwa pin. Mwishowe tutasing tukimabudu yo king. Ndani ya hema ya heaven.
I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Anani
on, sasa mini zon. I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins, long sins.
I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru. Anani on, sasa mini zon. I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins, long sins.
Kani pingu kwa shetani mwambie
niko free.
Kani anasa kwa shetani mwambie
niko free.
Kani dhambi kwa shetani mwambie
niko free.
Mwambie
niko free.
Mwambie
niko free.
Kani pingu kwa shetani mwambie
niko free.
Kani anasa kwa shetani mwambie
niko free.
Kani dhambi kwa shetani mwambie
niko free.
Mwambie
niko free.
Mwambie
niko free.
I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Anani on, sasa mini zon.
I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins, long sins.
I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Anani on, sasa mini zon.
I am free,
niko huru.
I am free,
niko huru.
Alini save my sins,